Debbie Del Paris. Bona, bona, bona. Bona, mi upenda gata nkijua ntumizwa. Na bona, mi uenda ata nkijua ntamalizwa. Sijiwezi, sijiwezi. Mimi sijiwezi. Napenda ata nkiumiza gwa. Sijiwezi.
Washinda sote wenye akili. Vipigo napigwa ila nkiulizwa niko sawa mimi. Kweli naumia kwa ndani na msononesha wangu mami. I have to look good in the makeup. Tunataka sote zile vitu well made up. Usi upata na tunawakutu break up. Tear us apart, make us to cry. Could you tie hate ourselves so bad? So bad. Ila ni yangu ni kufurahia kupenda tu. Penda tu.
This good love for bad hearting, bad hearting. If love in you and tongue, why do you keep on punishing, punishing me? If you claim love got it so right, tell me why you still crying, why you still crying? Don't you see that I'm the one gonna make you never, ever regretting?
This is Arctic.